Tufo kwa kazi sabana bubu wala masomo ka sciences masomero abana bubu wala babangudwa misomo ejiri masomo ka science mudisu hiye chiboga kubangula kuno kubadde kusomero lya Bukomero senior secondary school era masomero mukaga geta biye mu musomo minister bya masanyazi nokugaggo obwo mutaka Dr. Ruth Nankabirwa Sentamu yabadde omugenyi omukulu.
Lwaki tuyita abawala? Kubanga beba injiniya bencha. Oina kitandikira wansi. Omuntu asalewo career, asalewo course gyagenda okukola ku HSC. Nga asazeewo nti mathematics mbadde mutya. Naye engeri gye bambuulidde, nange nsobola okukola mathematics. Physics nga muzibu mbabadde bamututiisa. Naye olaba tulabye abakyala bano nga bazze. Ne tubalabako nga be bakole emirimu gino be bali mu bifo bino. Nange mu S5. Njako
la fizi. Mkuru wa isomero lya Bukomero secondary school Saulo Sekanjako agami njo musomo w'abaana b'obuwala gwe bafunye gwakubayamba nnyo okubasikiriza okusoma.
Wabula okulaba nti asobola okusoma n'afuuka ow'amaanyi mu ggwa. Bakulaze nti ministry eya NRG ebitundu 5/10 biri mu bakyala. So kitegeeza nti n'abaana bano basobola nabo okutwala ebifo bye bimu sinakindi ne the percentage of your nesting awoke.